Mugiye kumva ikiganiro ni Nyampinga.
Nitwa Marie Louise, nkaba nkora akazi k'ubumotari. Uyu munsi mfite imyaka 21. Natangiye mfite imyaka 19 kugeza na n'uyu munsi, ubwo urumva ni imyaka 3.
Mwabyumvise rero, uyu munsi twasuye Louise akaba akora akazi k'ubumotari. Tumusanze aho aparitse ategereje abagenzi, aho yambaye kasike, ijire itukura y'abamotari, ipantaro isanzwe, ishati y'umukara ndetse n'inkweto zifunze. Turi mu muhanda. Akenshi rero hari igihe ukunda ikintu ugashaka no kugikora, ariko abantu bakaguca intege ndetse rimwe na rimwe ukabona ko rwose utanabigeraho. Louise agiye kudusangiza urugendo rwe kuva yatangira kwiga gutwara moto no kugeza ubu ngubu. Aratubwira imbogamizi yahuriyemo nazo muri uru rugendo ndetse n'uburyo yabashije kuzikuramo. Uyu munsi akaba ageze ku rwego rushimishije. Araza kandi kutugaragariza uburyo gukunda ikintu rwose ari byiza, kuko bigufasha kutita ku mbogamizi ndetse ukabasha kugera kure babandi bagusekaga bakakugarukira.
Louis, hari umuntu ushaka kwita agira amatsiko akavuga ati se aka kazi wagatangiye gute, se kuki ari kwahisemo gukora wamumara amatsiko?
Nakoze kano kazi k'ikimotari ngira ngo nzatere imbere, nzereke n'abakobwa ko ari byo dushoboye, nereke n'abagabo ko abakobwa tutari hasi, ahubwo natwe dufite ibitekerezo bizima.
Louise rero ukomoje ku kintu nshaka ko unavugaho cyane. Wa mugani hari igihe usanga umukobwa yatangiye gukora akazi nk'aka ngaka benshi bita k'abahungu, abantu batabyumva. Wowe ugitangira byari bimeze bite? Ntago wahuye n'iyo mbogamizi?
Ne nigira provisoire, iyo ugiye kubanza pirime ubanza provisoire. Kwigaga tugataha bwije, mama arambwira ati ntago gutaha bwije mbishaka, wabuze uko ncika. Ntago ibyo bintu mbyumva, mama arananira. Icyo gihe naraye hanze yankinguriye nko mu masaha 5, birambabaza ariko sinacika intege kuko nari nzi ko ngiye mfite gahunda kandi numva mfite kizere ko nzabona perime, sinigeze ndambirwa.
None se ubona ari iyihe mpamvu ibyo bintu byakubayeho mama ntagufungurira?
Oh mama, icyo gihe naje kumuganiriza arambwira ngo impamvu yambwiye gutyo ngo ni ubwa mbere yari abonye umwana w'umukobwa yicaye kuri moto, ngo ntago yari azi abamotari b'abakobwa. Ikintu nakoze, nagumye kwitwara neza, ntambone iyo mico mibi yakekaga, ntambone muri abo bagabo. Abona nzanye na provisoire nayikuyemo, abona bya bintu bifite gahunda, bifite network, abona nyine birimo biragenda biza. Kubikinshimisha nuko akunda kumbaza ati wiriwe gute se mu kazi biragenda, kambwira tuze kunahanira isukari yayindi yashize. Mbega nkumva ni ibintu bineye ishema cyane, yaje kubyumva kuko yaje kubona ko ntamubeshaga nari mfite gahunda.
Urumva rero we ko wabashije kurenga izo mbogamizi uyu munsi mama none akababyumva. Ese ni mama wenyine wabigizeho ikibazo cyangwa n'abandi bantu muri sosiyete aho wari uri, abamotari bagenzi bawe, ibyo byari bimeze bite?
Oh no, mu bantu rusange arakubwira ngo igishegabo, akakubwira ngo nta mugabo uzabona, akakubwira ati ntuzabyara, ati naguteye nk'abandi bakobwa, nyine bakagusereza akari nuje akaguha felicitasiyo. Gusa ikindi nanone ndashimira masenge n'umugabo we, baranshyigikiye cyane muri icyo gihe kugira nzabone amafaranga yo gukorera kategori no kwiga moto kugira ngo nyimenye. Ndamushimira cyane, naho ibindi byabo bancinege byo narabirenze, numva ari nk'ibintu bisanzwe rwose. Ariko mbereho byaneraga ikibazo koko, nkavuga si buko ko nzabona umugabo, ariko mba mari mungenge mfite sheri rwose.
Kuki wahisemo gukora akazi k'ubumotari, wenda washobora kuba wari gukora ibindi, kuki ari byo wahisemo?
Nkiri umwana nakundaga gutwara, nkumva sinzi icyo nzatwara ariko nkumva nkunze gutwara cyane. Ngize amahirwe rero ngerageje moto nyize, mbona birakunze. Muzehe yaje kugura moto, iyo moto nyikoreraho ndayiga cyane nkajya nyikubita hasi. Gusa ndamushimira cyane nubwo nta kintu ndamuha. Yaguze moto nyigiraho, ubwoba burashira, nyikubita hasi agakoresha. Mbona ko anshyigikiye, arambwira ati gira ushake moto uzajye no mu muhanda, nzagushyigikirana n'isahara cyanshyigikira rwose.
Hanyuma se Louis, kubera iki hari abantu bagitekereza ko hari ibyo umukobwa ashoboye ndetse n'ibyo atabasha? Hanyuma se wowe byaba byarakubayeho?
Ubundi kera twari tugifite imyumvire iri hasi, ko mbere nyine hari n'abatarabyumva, abantu badakurikira zino televiziyo, batagira amatelefoni, n'ubundi iyo bakubonye baragutangarira. Abagenzi kubera ninjiyemo nsa naho ndi umwana, barambwiraga ati se uriya musore ko tubona uri umwana, nyine babonaga ko ndi nk'umuhungu, ati umuntu utaramera n'ubwanwa nyine akaba ruje akanga ko mutwara turi ya n'umwana yankubita hasi mu bamotari ho nyine bamwe barabyakira abandi bakaguteraho komanteri bakabivuga bitandukanye ariko kubera ubuzi cyo waje gushaka uratuza nyine
hanyuma rero rwi mu Rwanda dufite amotari bake y'abakobwa byo wumvaga wenda tari kimwe mu biguteye imbaraga utewe n'ishema ryo kumva nawe waza muri abo bake dufite
nabonye uwo nguwo w'umotari ndavuga ati nange reka ngende nejo naba nundi nawe nambona nawe nzamubera nk'icyapa kimwereka nyine ati hano gutya na gutya naravuze ati ubwo mbonye uyu nguyu nange uzambona azaza noneho tuzabe benshi kandi ndahamya ko abakobwa rwose bambonye arabo tuvugana ku matelefoni bamaze kwiga moto ariko bafite imbogamizi uko batarabona perime gusa ni ishema ngiye mba mbona ari ishema iyo ndi mu kazi kuba ndi umukobwa w'umumotari ngiye ku bwanjye mba numva n'abafata nkabicaza bose kuri moto kugira ngo bazitware ewana nizera ko twabatsinda cyane
ubundi gutwara moto ni bya buri wese se bisaba iki kugira ngo utware moto uje mu muhanda utwara abagenzi
bundi ni mu mutwe iyo amaze kubishyira mu mutwe n'ibindi byose biba byaje nta mbaraga bisaba n'abandi bafite utubaraga dukeye rwose bayitwara barazitwara nta kibazo kare nk'ubu mukanya nzanye umugenzi arambwa ati yo utwara na moto uririmba ukishamo iyo yakuryohanye ukanaririmba rwose
Hanyuma se niki wabwira noneho urubyiruko by'umwihariko abakobwa bagerageza gukora ibyo bakunda ariko bagacibwa intege n'abantu cyangwa se n'izindi mbogamizi
Ngiye kintu nababwira cyambere ni babanze babashakisha amakuru yukurikiranya amakuru gutyo ugenda ufunguka mu mutwe nkanje nk'ikintu cyajyaga kimfasha najyaga nkunda kumva kazi ni kazi kuri Radio Rwanda kuko iyo wamaze kubishyira mu mutwe ibindi byose biba byoroshye kuko ugenda ubona n'abatera nkunga nkanje nabitangiye nani gikeri mfite
aho ngaho ubwiye abantu bafite nyine bashaka kugira gute gukora akazi bakunda hanyuma noneho abantu bagitekereza ko hari imirimo umukobwa atashobora n'icyo wabwira ishobora gusoma hindura uko kuntu batekereza
ntago ibyo ngibyo bikibaho kwirwa use ku muntu ari gukora ku mafaranga ntagaciro azagu ikintu nabagiraho inama ni bakura amaboko mu mufuka ahubwo begere bamwe basetse babagira inama babagisha inama nabejo bundi zabaduhura bakora ku mafaranga yabo maze kubibona cyane ndabihamye ijana ku ijana ko umukobwa arashoboye cyane nta kazi na kamwe kamunanira ndatanga nk'urugero nko kuri moto yanjye ari gihe yigeze ipfaha kantu ndavuga se ko mfite amaspana muri moto yanjye sinayifungura nkabigerageza nkareba yari yanze kwaka kukanya mbifunguye mbigerageje koko mbone ya moto iratse kubera namaze kwishyiramo icyizere cy'uko ninyifungura nkayikora kandi namaze kumva ikibazo kiri birakunda iyo wamaze kubishyira mu mutwe nta bwoba byose n'ukuri wabigeraho
none se ubona akazi ukora uyu munsi karagenda ubona abakiriya nta muntu uzayabona uri umukobwa akaba arisubiye akajya gutega umugabo bimeze bite
ndabaha nk'urugero iyi moto mureba nayipatanye miliyoni 2,350,000 ubu tuvugana amaze kwishyura miliyoni 2 asigaye 2,350,000 urumva ko mfite aho ndi kuva mfite naho ndi kujya mbere nigeze ntwara umumama twari Kimironko mujyanye ahantu muri karitsiye za Kimironko Arambwa se moto akuvuga nk'abakobwa icyo gihe byari nka saa 12 atambona mu maso nambaye n'ikote se kuvuga nk'abakobwa ndambwa se mama ko mvuga nk'abakobwa umukobwa ntago wamutega ngwe ngo sinamutega ngo rwose mbonye nahagaze ngo nahita ncaho nkagenda sinanemweka ko ngiye gutega yicara kuri moto turagenda tugeze aho tugera Ndambwa ati mama ndu mukobwa nubwo nanijijishije ariko ikintu cyantunguye kikananshimisha nuko uwo mama yagiye gutega moto arampamagara ngo uri hehe ngo uzuntware ikindi nshimira ari gihe ntwara nk'umugenzi akampa amafaranga menshi hari uwo natwaye ampa 10,000 hari n'uwo natwaye 5,000 hari uwo natwaye 2,000 hari n'ukubwira ati ewana ndakongeza mbega ni byiza cyane ubu noneho bamaze kubyumva cyane si nka mbere
icyumvikana nuko rwose Rwiza ageze kuri hashimishije abantu bamaze kubyumva kandi ni nabyo byiza nibyo duharanira kuko umukobwa ntacyo atakora ni gute noneho byazamuye icyizere wari wifitiye
moto yanjye yanditseho power of girl imbaraga z'umukobwa Rwize w'ubu ngubu si ukwirarira si no kwirata ndashoboye byanyongereye imbaraga cyane none ubu ngubu aho ngezeho imodoka zigenda zivuza amahoni iyo bambonye mu nzira nk'uku nakuyemo agashati bagenda bampepera bavuga ati turagushyigikiye
murumva rero ko akazi ka Rwize rwose kamugejeje kure hanyuma Rwi ubona ari izihe imbaraga cyangwa se ari akahe kamaro ko gukora ikintu ukunda ntucibwe intege ni namagambo y'abantu cyangwa se n'uburyo society gufata
gukora ikintu kunze n'imvuri kunyagiye ubifata nk'ahita kunyagiye n'izuba rikwishe nago umva ko izuba rikwica bitewe nuko uri gukora ikintu kunze
niki wababwira abantu bashaka gukora ibintu bakunze ariko bakabafite ibicane by'inyuma yabo
nk'ibyo nanjye nabiciyemo iyo urimo uratera imbere gutyo hazamo abantu babiri ukubwira hoya n'ukubwira yego kurikirana wa wundi ukubwira yego nanone iyo ukoze ikintu ukunze iyo uhuyemo n'imbogamizi iyo ariyo yose uravuga ati narabikunze nta kundi ubwo nuko nguko nyine urakomeza ugahatana mpaka ugeze ku ntego yawe iyo ugeze ku ntsinzi barakugarukira kukaba inshuti zawe kuko babonye ko wahatanye bya bintu ukabigeraho
Ikiganiro ni Nyampinga